Uchiyo wako milako, mezile tandere movifit. Lipo na mimi nipo, flari kuone jicho. Lelusi nikumbwe na kifo, likuwa wapi we before. Masonge yali niletia so, metabika kipenda lo. Pongezi mama yako hakubeda, karithi ya uhapa wangu wa fedha. Kidogo tunachafwa na medha, I wish you kasomi Uingereza. Kwangu helu kiwaga musima, na nene pa maana na shiba. Sita kujihisi yatima, mwarangu sijazikwa. My baby, my baby, I love you my baby. My baby, my baby, I love you my baby. My baby, my baby, I love you my baby. My baby, my baby, I love you my baby. Meziko mesha tharau, menipa jina furani mzazi. Nyumbani kwetu karamu, mekiri hadharani shangazi. Kashepuka wako mami, ucheshi kama papangu amerudi. Mtupu mamangu kwa mbali, akia na mkweli Mungu ni fundi. Pongezi mama yako hakubeda, karithi ya uhapa wangu wa fedha. Kidogo tunachafwa na medha, I wish you kasomi Uingereza. Kwangu helu kiwaga musima, na nene pa maana na shiba. Sita kujihisi yatima, mwarangu sijazikwa.
My baby, my baby,
I love you my baby.
My baby, my baby,
I love you my baby.